Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Umukristo wa mbere waho ukwizera kwe. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza kwa 15 n'igice cya 7. Stefano wari uwa mbere mu badiyakoni 7 yari umuntu wuzuye ubutungane no kwizera. Nubwo yari umuyahudi kavukire, yavugaga Ikigereki kandi yari amenyereye imico n'imyitwarire y'Abagereki. Kubera iyi impamvu, yagize amahirwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza mu nsengero z'Abayahudi bavugaga Ikigereki. Yagiraga umurava mu gukorera Kristo kandi yavugaga ibyo kwizera kwe ashize amanga. Abigisha bakuru n'abazobereye mu mategeko bagiye impaka nawe mu ruhame, batekereza ko bari bumutsinde bitabagoye. Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 10. Ntabwo yavuganaga imbaraga ya Mwuka Muziranenge gusa, ahubwo byanagaragaraga ko yize ubuhanuzi kandi akaba asobanukiwe iby'amategeko. Yashoboye kurwanirira ukuri yigishaga maze atsinda abamurwanyaga. Isezerano ryasohorejwe kuri we rigira riti: "Nuko mumara maze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda." Luka igice cya 21 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abatambyi n'abategetsi babonye imbaraga yakoreshaga Stefano mu kubwiriza, bamwanga urunuka. Aho kugira ngo bicishe bugufi bumvire ukuri yababwiraga, biyemeje kumucecekesha bamwisha. Ibihe byinshi bari barahaye ruswa abategetsi b'Abaroma kugira ngo babahe uburenganzira bwo guca imanza no kwica imfungwa nk'uko byari mu muco w'igihugu cyabo. Abanzi ba Stefano ntibashidikanyije ko bashobora kumwica bakoresheje iyo nzira batikururiye ingorane. Bahisemo kwirengera ingaruka zari kubaho, maze baherako baramufata bamuzana imbere y'abagize urukiko rukuru rw'Abayahudi kugira ngo acirwe urubanza. Abahanga b'Abayahudi baturutse hirya no hino barahamagawe kugira ngo bavuguruze ibyo iyo mbohe yavugaga. Sawuli w'i Taruso nawe yari ahari kandi agira uruhare rukomeye mu kurwanya Stefano. Yakoresheje imvugo ye nziza n'ubwenge bw'abigisha bakuru, maze avuga ibintu bikomeye muri urwo rubanza, yemeza abantu ko Stefano yigisha inyigisho ziyobya kandi ziteza akaga. Nyamara Pawulo yabonye muri Stefano umuntu usobanukiwe neza n'umugambi w'Imana wo gukwirakwiza ubutumwa bwiza mu yandi mahanga. Kubera ko abatambyi n'abategetsi batashoboraga gutsinda ubwenge bwa Stefano, biyemeje kumutangaho urugero. Kugira ngo bimare urwango rukomeye bari bamufitiye, bari gukangisha abandi bantu bakababuza gukurikiza imyizerere ya Stefano. Baguriye abahamya b'ibinyoma kugira ngo bemeze ko bamwumvise avuga amagambo asebya urusengero n'amategeko. Abo bahamya b'ibinyoma baravuze bati: "Twamwumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose." Byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 16. Igihe Stefano yahagararaga imbere y'abacamanza kugira ngo asubize ibirego yaregwaga byo gutuka Imana, mu maso he harabagiranye ubwiza bw'Imana, maze abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa na ha marayika. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 15. Abantu benshi babonye uyu mucyo bahinze umushyitsi bipfuka mu maso, ariko abategetsi bo bakomeje kwinangira mu kutizera n'urwikekwe. Igihe Stefano yasabwaga kugira icyo avuga kuri ibyo biregwa aregwa, yatangiye kwisobanura mu ijwi ryiza kandi rituje ryumvikaniraga bari muri icyo cyumba cy'urukiko. Yireguje amagambo yakoze ku mitima y'abari aho bose, atangira abibutsa amateka y'ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe. Yaberetse ko asobanukiwe neza amateka y'Abayahudi ndetse n'ubusobanuro bwayo mu by'umwuka bwigaragarije muri Kristo. Yabasubiriyemo ubuhanuzi bwa Mose bwaganishaga kuri Mesiya buvuga buti: "Uwiteka Imana yanyu azabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanjye, muzamwumvire." Yashyize ahagaragara ukuba indahemuka kwe ku Mana no ku myizerere ya Kiyahudi, ari nako yerekanaga ko amategeko Abayahudi biringiraga ko yabahesha agakiza atigeze ashobora gukiza Abisirayeli kuyoboka ibigirwamana. Yahuje Yesu Kristo n'amateka yose y'Abayahudi. Yababwiye ku iyubakwa ry'urusengero rwubatswe na Salomo ndetse no ku magambo yavuzwe na Salomo na Yesaya bagira bati: "Imana kuko ari yo mwami y'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu." Nk'uko umuhanuzi yabivuze ati: "Ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye." Yesaya igice cya 66 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Stefano ageze kuri iyi ngingo, abantu bari ivovose. Igihe yerekanaga aho Kristo ahuriye n'ubuhanuzi ndetse avuze n'iby'urusengero, umutambyi yerekana umubabaro bya nyirarureshwa aherako atanyura ikanzu ye. Kuri Stefano iki gikorwa cyari ikimenyetso cy'uko mu gihe gito agiye gucecekeshwa by'iteka ryose. Abonye uburyo barwanya ibyo avuga, amenya ko ari gutanga ubuhamya bwe bwa nyuma. Nubwo ikibwirizwa cye yari akigeze hagati, uwo mwanya yahise agisoza. Yahise ahagarika kuvuga iby'amateka maze ahindukirira abacamanza bari bazabiranyijwe n'uburakara aravuga ati: "Yemwe abatagonda ijosi, mwe abatarakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. Uko basekuruza banyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza banyu batarenganyije? Bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byaba, none namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika nimwayitondera. Byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 51 kugeza kwa 53. Kubera aya magambo, abatambyi n'abategetsi bazibiranyijwe n'uburakari. Bifashe nk'inyamaswa ishaka umuhigo nta bumuntu bubagaragaraho, maze basumira Stefano bahekenya amenyo. Stefano abonye ubugome bamurebanaga abona ko ibyo birangiye, ariko ntiyadohoka. Kuri we gutinya urupfu byari byamushizemo. Uburakari bw'abatambyi n'urusaku rw'ikivunge cy'abantu bari aho ntibyigeze bimutera ubwoba. Ibyari imbere ye byaje kuyoyoka bisimburwa n'iyerekwa. Yabonye amarembo y'ijuru akinguye, maze yitegereje abona ubwiza bwo mu ijuru na Kristo ameze nk'uhagurutse ku ntebe yiteguye gukomeza umugaragu we. Stefano avuga n'ijwi ryo kunesha ati: "Dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana." Byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 56. Ubwo yarondoraga ibyiza yari ahanze amaso, byatumye abanzi be bananirwa kubyihanganira. Bize ibyo amatwi kugira ngo batumve ibyo yababwiraga. Basakuza cyane, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 58. Bakimutera amabuye, arambaza aravuga ati: "Mwami Yesu, akira umwuka wanjye." Arapfukama, avuga ijwi rirenga ati: "Mwami, ntubabareho iki cyaha." Amaze kuvuga atyo arasinzira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 59 n'uwa 60. Nta rubanza rukurikije amategeko bigeze bamucira, ahubwo abategetsi b'Abaroma bahawe ruswa y'amafaranga menshi kugira ngo badakora iperereza kuri icyo kibazo. Ukwicwa kwa Stefano azira ukwizera kwe byakoze ku mitima y'ababibonye bose. Urwibutso rw'ikimenyetso cy'Imana cyagaragaye mu maso ye n'amagambo ye byakabakabye imitima y'ababyumvise, byasigaye mu bitekerezo by'ababibonye kandi bihamye kuri yari yarababwiye. Urupfu rwe rwari ikigeragezo gikomeye ku itorero, ariko rwabaye intandaro yo guhinduka kwa Sawuli kubera ibyo yarabonye kuri Stefano. Ari ukwizera kwe kudacogora n'ubwiza bwari bwagaragaye mu maso he bitashoboraga gusibangana mu bitekerezo bye. Mu rubanza n'urupfu rwa Stefano, Sawuli yabigizemo umwete wuzuye umujinya ukabije. Nyuma yaho yaje kurakazwa n'uko umutima we wamwemeje ukuntu Imana yahesheje Stefano icyubahiro mu gihe abantu bo bamusuzuguraga. Sawuli yakomeje gutoteza itorero ry'Imana, agahiga abantu bayo, akabasanga mu mazu yabo, maze akabashyira abatambyi n'abategetsi kugira ngo babafunge kandi babice. Umuhati we mu gukora itotezwa wateye ubwoba bwinshi abakristo b'i Yerusalemu. Ntacyo abayobozi b'Abaroma bakoze kugira ngo bahagarike icyo gikorwa cy'ubugome, maze bagafasha Abayahudi rwihishwa kugira ngo biyunge nabo kandi babayoboke. Nyuma y'urupfu rwa Stefano, Sawuli yatorewe kuba umwe mu bagize urukiko rukuru rw'Abayahudi bitewe n'uruhare yagize muri icyo gikorwa. Yamaze igihe ari igikoresho cya Satani mu kurwanya umwana w'Imana. Nyamara bidatinze, uyu warenganyaga ubwoko bw'Imana yari agiye gukoreshwa mu kubaka itorero yasenyaga. Urusha Satani imbaraga, yari yatoranyirije Sawuli kuzasimbura Stefano wishwe. Sawuli kandi yari yaratoranyirijwe kuzabwiriza no kuzababazwa azira izina rya Yesu, ndetse akanamamaza inkuru nziza y'agakiza kabonerwa mu maraso ye.